Oyai Chauti Zoguno Nakafiti.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Simba.
Tika chana wandini wanchurira. Tika chana wandini wambombera. Tika chana wandini wanchurira. Tika chana wandini mbombela iwe. Mami niwe bona sala.
Niwe, niwe, niwe.
Mwembele no chandi niwe bona sala.
Niwe, niwe, niwe.
Mwembe kayani niwe bona sala.
Niwe, niwe.
Kushaiwe patari Leka nkwewe majoli Nangu tishupe niwebo patani Kula nkoseresha nangu fe ya posa Pepodia ndivala suka batata Paka tuwa suka tuwa shita jipare Nangu banseke ati ni chika bare Zifu ilionse ni Merry Christmas Nangu banseke ni wapu kutashi Batu tutabaka ye pantashi Ine ilionse ni we mbombera baby
Wandini wanchurira Tikachana wandini wambombera Tikachana wandini wanchurira Tikachana wandini mbombela iwe Mami niwe bona sala
Niwe, niwe, niwe
Mwembele nchandi niwe bona sala
Niwe, niwe, niwe
Mwembe kayani niwe bona sala
Niwe, niwe, niwe
Mami niwe bona sala
Mwaba kumutima Tejinjeshene no kukupuma Mama Rebecca Ulika suma Uza nikafihiwe nga kasu Kaleza nikukonda Kukusia ikona Usisahau na kupenda sana Kwani ukifanya hivyo sitakuwa sawa Ona upendo nilio na ukwako Ufana nishui You are the one for me Kaleza baby Nembombe na weo
Kajana wandini wanchurira Tikachana wandini wambombela Tikachana wandini wanchurira Tikachana wandini mbombela Iwe Mami Niwe bona sala
Niwe, niwe, niwe
Mwembele no chandi niwe bona sala
Niwe, niwe, niwe
Mwembe kayani niwe bona sala
Niwe, niwe, niwe
Mami Atisoto wandini niwe bona sala
Wana mimi kandeka moja Bibi na kupenda Na wewe better for us Kushoto kulia I'll be there baby for you Shouti Kaf City AFK Africa Simba
Make me do this
Uprise Music Records Download more music on ZambiaMusicHits.com